This is the sound of Gutter Irie.
Greetings, karibu kwenye episode ya kwanza ya Irie Vibe.
Some they said them can't handle, from them not playing no tune, said them can't handle.
Ya, kwanza inabidi tushukuru. Tushukuru Muumba kwa maisha tuliyokuwa nayo. Ready, we're ready. Bafu chafu, Attica respect wherever you there. Aluta all tight, we have the right vibe. Well, Jagan, Attica respect. Remember Umoja vibe, we have the right attitude. Watch it.
Is this the kind of sound that you want to hear? Is this the kind of vibe that you want to feel? Cause I'm the type of guy that you'll never fear. You could do your thing, then come near.
Yeah, tunashukuru. Tunamshukuru Muumba kwa sababu sasa hivi tuna Irie production, tunaweza tukatengeneza Irie vibes kama hivyo tunavyosema. Kuna production ya music inayoendelea, vile vile video na mambo mengine ambayo yana relate na music ambayo tunafanya hapa Irie Productions. Kumbuka hiyo. This is the right vibe, Irie vibe. Tumesema email, ukitaka kutumia information zozote, request na kila kitu, kumbuka email yetu ni productionsirie@gmail.com. Yeah, mengi yanakuja kwenye Irie Vibes. Kwenye episodes zinazokuja mtasikia mengi kuhusu muziki wa reggae na muziki mwingine wote kwa kawaida. Okay, kwenye Irie Vibes kutakuwa na vitu vingi, kutakuwa na album reviews, kutakuwa na interviews na wasanii moja kwa moja kama nikiwasiliana nao kwa simu au vingine, lakini yote mtapata kwenye Irie Vibe. Kumbuka hii ni episode ya kwanza, tukuna episode nyingine nyingi zinakuja. Kama Garnet Sigler anavyosema, muziki ni kama ile bakora ya Musa ambayo yeye aliongoza watu wa Israeli. Kwa wakati uliopo, muziki utaongoza watoto wa Mungu kuelekea kwenye nchi ya neema. Yeah, wakati tumekaa Tegeta tunaiangalia Dar es Salaam na Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Jitayarishe kwa ajili ya Irie Vibe.